habeenkii xalay ahaa ayaa xisbiga dimuqraatigu ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen in Hillary Clinton ay noqoto musharax xisbiga ee doorashada dhacaysa bisha Noofembar, waxayna la tartami doontaa Donald Trump oo isna matalaya xisbiga Jamhuuriga. Khudbadaha xalay laga jeediyey shirka dimuqraatiga waxaa ugu muhiimsanayd tan uu jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo ka mid ah siyaasiyiinta aftahanka ah isla markaana si wanaagsan u soo gudbiya dulucda hadalkooda. Bill Clinton waxa uu ergooyinka ka soo qayb galay shirka iyo dadweynaha Mareykankaba uga sheekeeyey sida uu ku bartay Hillary Clinton iyadoo gabadh yar ah oo jaamacadda dhigata 1971 iyo sidii ay markii dambe isku guursadeen. Intaasi kadib waxa uu ka sheekeeyey in inta badan nolosheeda ay ka shaqaynaysay barnaamijyada caruurta, haddii ay tahay dhinaca daryeelka caafimaadka, u sinaanta waxbarashada, iyo la dagaalanka iskuullada ku salaysnaa faquuqa. Sidoo kale waxay ka shaqaysay Hillary Clinton ayuu yidhi barnaamijyada lagu taageerayo caruurta curyaamiinta ah, isagoo dhaleecaynna u jeediyey Donald Trump oo lagu eedeeyey inuu ku jeesjeesay dadka curyaamiinta ah. waxa uu sheegay in xilligii ay Hillary Clinton ku jirtay waxbarashadeeda jaamacadda ay qaadatay fasax dheeraad ah si ay wax uga ogaato arrimaha daryeelka caruurta.
She got so involved in children's issues that she actually took an extra year in law school, working at the Child Study Center.
waxa uu yidhi aad ayay u dhexgashay arrimaha caruurta, taasi oo keentay inay sannad ka qaadato fasax ah waxbarashada iyadoo baranaysay sharciga si ay uga shaqaysay, ayuu yidhi xarunta daraasaadka caruurta oo ay wax uga barato waxa laga qaban karo waxuqabashada caruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah. Sidoo kale madaxweyne Bill Clinton waxa uu sheegay in intii uu ahaa barasaabka gobolka Arkansas iyo markii dambe uu noqday madaxweynaha Mareykanka intaba ay Hillary Clinton sii waday shaqadeedii ahayd ballaarinta daryeelka caafimaadka. waxa uu sheegay in Hillary Clinton ay aqoon durugsan iyo waayo aragnimaba u leedahay wax ka qabashada qadiyadaha culus ee caalamka, haddii ay tahay tan bariga dhexe iyo cimilada adduunka. waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Hillary Clinton ay taageertay howlgalkii madaxweyne Obama uu ku khaarijiyey Osama bin Laden. waxa uu yidhi markii ay ahayd xoghiyaha arrimaha dibadda waxay si weyn uga shaqaysay sidii ay cunaqabateyn adag loo saari lahaa hubkii nukleerka ee dalka Iran, waxayna ku guulaysatay ayuu yidhi inay taageero uga hesho cunaqabateyntaasi Ruushka iyo Shiinaha, taasi oo ammaane ayuu yidhi wargeyska dhinaca midigta u janjeera ee Wall Street Journal. waxaa kaloo Hillary Clinton ay ka shaqaysay ayuu yidhi inay Ruushka kala xaajooto heshiis cusub oo lagu dhimayo hubka nukleerka ah, dibna loogu soo celinayo kormeerkii, waxayna cahdigaasi taageero uga heshay ayuu yidhi xisbiga Jamhuuriga xubno ka tirsan. waxaa kaloo Bill Clinton uu ka sheekeeyey dagaalkii ay Hillary Clinton u gashay sidii ay xabad joojin uga dhexdhelin lahayd ururka Xamaas iyo dowladda Israel si loo joojiyo colaadii ka taagnayd magaalada Gaza xilligii ahayd xoghiyaha arrimaha dibadda. waxa uu Bill Clinton si weyn u ammaanay Hillary oo uu sheegay inay ahayd qof go'aan adag oo hogaamisa qoyskooda. waxa uu dhaleeceeyey sida ay xisbiga Jamhuurigu toddobaadkii hore uga hadleen Hillary Clinton iyo sifadii ay ka bixiyeen oo uu yidhi ma ahayn qofka dhabta ah ee ay ka hadlayeeni shakhsiyadda dhabta ah ee Hillary Clinton.
What's the difference in what I told you and what they said? How do you square it? You can't. One is real, the other is made up.
waxa uu isweydiiyey sidee ayaa la isku barbardhigi karaa waxqabadkaas aan idiin sheegay iyo waxyaabaha aad ka maqasheen shirkii xisbiga Jamhuuriga toddobaadkii hore. waxa uu yidhi midna waa dhab, kan kalena waa la dhoodhoobay. idinka ayaa idiin taalla, ayuu yidhi shacabka Mareykanka, haddii aad tihiin kan saxda ah inaad qaadataan. kan dhabta ah waxa weeye, ayuu yidhi, in Hillary Clinton ay wax wanaagsan ku qabatay iyadoo aan gaarin 30 sano, taasi oo siyaasiyiinta Mareykanku ay ku qabtaan, ayuu yidhi, cimrigooda oo dhan. waxa uu ku eedeeyey xisbiga Jamhuuriga inay abuurteen shaqsi karikateer ama kartuun ah oo aan jirin oo ay ku tilmaamaan inay tahay Hillary Clinton. dhinaca kale waxa uu fariin adag u diray dadka qaxootiga ah, kuwa muslimiinta, iyo dhalinyarada madowga ah oo intaba uu sheegay inay cadaadis kala kulmeen dhinaca xisbiga Jamhuuriga.
If you love this country, you're working hard, you're paying taxes, and you're obeying the law, and you'd like to become a citizen, you should choose immigration reform over somebody who wants to send you back. If you're a Muslim If you're a Muslim and you love America and freedom and you stay here and help us win and make a future together.
Isagoo la hadlaya dadka qaxootiga waxa uu yiri hadii aad jeceshihiin waddankan oo aad shaqadaada u dhididid canshuurta bixisid sharcigana u hoggaansatid oo aad doonaysid inaad muwaadin noqotid waa inaad qofka dib ku celinaya ka doorataa qofka isbeddelka ku samaynaya sharciyada qaxootiga. Isagoo la hadlaya dadka muslimiinta ahna waxa uu yiri hadii aad tahay qof muslim ah oo aad Maraykanka jeceshahay iyo xorriyadda aadna necebtahay argagixisada ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn waanan ku doonaynaa.
If you're a young African American disillusioned and afraid, we saw in Dallas how great our police officers can be. Help us build a future where nobody's afraid to walk outside, including the people.
Isagoo la hadlaya dhalinyarada madowga ahna waxa uu yiri hadii aad tahay qof dhalinyar ah oo madow ah oo niyad jabsan cabsina kugu jirto waxaynu aragnay, ayuu yiri, wanaagga booliiska magaalada Dallas. Gacan naga sii, ayuu yiri, sidii aan u wada dhisan lahayn mustaqbal aan cilina ka cabsan inay dibadda u baxaan oo askarta booliiskuna ay ilaaliyaan mustaqbalkeenna. Ugu dambeyntii, Bill Clinton waxa uu ugu baaqay dadweynaha Maraykanka inay u codeeyaan Hillary Clinton. Waxa uu sheegay in go'aankaas haddii ay qaataan uu faa'iido u yahay mustaqbalka carruurtooda. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia ayaa galay maalintiisii saddexaad, waxaana la filayaa in khudbado kale oo muhiim ah ay caawa jeediyaan madaxda xisbiga dimuqraadiga. Harun Macruuf, VOA, Philadelphia.